Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Rabbe non baldon hollitinde wiide hande alkamisaare sappo joddi lewru décembre hitande 2015 jena yemde sokki midal do studio tamane do maison de la presse bamako on compétitu wiide dum woni kanko horeji nations unies le leydi meden dum no dirta mungi hamdi wakkati jono halaji kewdi kalaama le hen wiide wakkati jono om hani yoppude nokko le majjundu wonje robe kabaruji kollitim e wiide hono kando lomtu demo o jaati andama do kaldale kawrangal han tabirede le leydi meden di wakkati jono gube murtude ngod le saha leydi meden di sema kanye plateforme e fube kayfi laamu o wiide wakkati jona wondi e tannude koyde no kaldale kawrangal han tabirede kenyan hulita wede wakkande ngal fu nonde yimbel mabbe joppino dum wono garuji do kawrtangal wonduno e wadde do jaati walde nations unies debno dirto o sha wonde le leydi meden di be kuliti wiide wakkati jono odu dum le hitande 2016 di de hulbini sande fati heedireje ngad le saha leydi meden di be kuliti wiide be gonde wadde le hen heejoji fa babo ko yata million bi adama kawtal jowingal wakkar jono faabe jawa yello hono witte witte suka be o haani buytiraade le leedi meden dibe kolitiwde kawtal fuddi kenya nokku noddirter centre amadou ampateba le majjum be jawa wakkar jono deti kat yeltinel le hen yello suka be an nange le leedi meden di ko watta su suka be bitta do dun dun wara haale ton sekirabe wono kabaruji mo dimi jogino do bete hande di no hum jiro won to boggi jambe to umar waygal won do kabaruji di do holitinde wi dum wono kanko horejo nations unies le leedi meden dimo noddirta mungi hamdi wakkati jono halaji kewdi kalaama do hen wiide om haani yoppude nokku o jodobe kabaruji wobbe jaati kolliti wiide le lewru janvier ndu lomto wo mon haani wadde le leedi meden di kambe yimbe le nations unies be wakkande mi noddibe de wala fu ko be kali le hen fa yotto dum wono kanko ben kimuno wala fu ko be kali le hen wakkati jono fa kebe famtade kede ousmane diko
ele ko nana e yodobe kabaruji leedi senegal se rfi filiti Kenya mongi hamdi kejado Tunisie horejo minisma do mali do lomtete Mahmad Sade Anadif lomtotomo hedi minispanto Martinama Kumpa wala fuko andina e do odo kabaru handen oka kejado hala minisma kaldado e telephone wi men kalde e gollerde Nations Unies sabede yo kayre andinta e le bobde kejado secrétaire général joyintedo holliti jiwde New York wala fuko hala e do odo kabaru mongi hamdi kejado secrétaire général Nations Unies do mali do joyinado lewru décembre 2014 yo kanyun darani dabare kaldal dejer alger hakkunde gouvernement Mali e gube murtude de e le hen woni ko kawral deejere e deurintinal signina le lebi mai e juin hikka padamako warde Mali do le lewru décembre 2014 yo kejaado leydi Tunisie o wonno lonto makko yo chaddinke ministre kiddo hakkunde leydi mum e leede godde o lati kenadu kejaado onu le leydi Somalie dow ardade amisom Mahamat Saleh Anadif anahani fuddude golle sappo e nay lewru janvier daratondu
batu jeego bo jowido wakkar jono faabe jeyal hono kaldale kawrangla han tabired le leedi meden di sema kanye plateforme be fuube kayfi laamo holitinde wiide wakkati jonaan wondi e tannude koyde no kaldale kawrangla han tabired le leedi meden di holita wede kenya jaati won mabbe joppud dum hono garuje to kaldale kawrangal wondi e wadede to be koliti wiide wakkati jono o do botu tan ha latata hono botu tektitodo hakkunde mabbe kambe laamo jeyal hono kaldale kawrangal han yardi yeso kanko noddirte almu ag muhammed yo jodo kabaruji walde dum noddirta azawad de kede ko ali do hen do focci tan Ousmane Diko
minabe plateforme kany ebe sema be men taykiti ke suudu batirdu ndu heewi wimbe be ngala e leede gube didu fu urbe dental cesa fu heewde dide bel munu sa jeewi ko wanna e jabbaade le radison fa hande yo kebaado fu narata no kiri dum denaga fu wala mine kala miden yondori fa warde e yaltude dabare kardangal sema e plateforme fu seni an heddi lebbi jeegon ko kawrangal signina le batu fu talki di ngartirte men moto men garta wala fuko jengina habotobe amen e yimbe amen fu hande ana keppi minandu yo hono non fu ana jondara handen oka o do sesa hani hebde dabare fa den ko lati e hakkilam se wana dun tan wono fu daro do hani do
lamo community dun ko wakkati jono wala fu ko be kali do hen holitinde wi dun gubal jaddi ko be galbe no dirta ansar din galbe kali no dun won le suudu mawdu yadoro kabaruji to murtani do no dirta al akhbar be koliti wi de kambe ngadi bonandaji gannodi alla jabbino do to nyonoto le majjuntu be koliti wi de kambe ka be bari soldat sibe fa heewi be barmini wobbe duka lamu o fa hande koliti wi le hen soldat si goto barmi le hen idon won majjube be kolliti wiide kanko horejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita ndi wo makko kaka ko hodo yi fa nokku noddirteedo Abuja Kassen wono nokku noddirteedo Nigeria le majjo mo hane hortoodo tulne batu kando habude ejjiad din koobe sekiraabo don balin 3 million joji modo hollo amen bembal ande galmi noddirta face Facebook ngal
tamani
kolliti wi don walde nation jinide be noddirta o chande wakkati jono be bi'e be kulti don hitande 2016 der fati heede era wad leedi meden di kasale majjum wakkati jono be ngodde darnude hejoji mabbe ila le lewru janvier waror ndufabe jaw yalla hono be pabirto ko yata million bi adam le saha leedi meden di be kolliti wi wakkati jono so hayba ko do hewbe yimbele men be jahan jola gandoto europe fa kedem fantade le hen kede ko usman dikko mobi ni en do hen
ko yata million didi neddo ana kulti yolbere temedere fu chapan nayon neddo tan woni bawde heb himmeji mu faysetay kabar mu ana yara yeso o sa holliti katane kewde ana gonde tiidalla ngure fa keba no ngurda eley ono milio didi yimbe hultube yolbere beedu ujinaaji temede joyom beedoto e mabbe le wattu ganido yowde lewru juin yaade out 2006 eley ujinaaji temede joyom beedu ujinaaji temede tato e chapade joyom ana kaani wallede ko yaawi hono kabaru no nedda ko worri hande ni nyongitibe hewba ana torraaji gaddi lebbi chakitiidi didu latike sababu ko heewi yurfike yaade leedi Niger asere holliti be nyongitibe heybe yo lekere duuji tan be jota on menaka kanye ansongo le region gawo e leybe egube arod mabbe an wondi e beedade ko OIM andini mali woni tatabo e leleede gonde hirnaange Afrique de yimbe mudun buri heewde e le yimbe dawbe yaade e chunchunka leede Europe
be kolliti wiide batu mawdo fuddi kenyen do bomako do batu jowido wakkati jono faabe jeewal hono be cekkirto ko sukaabe jokolbe nyaata njola wakkati furko o do batu fuddi do nokku noddirteedo centre Amadou Ampaté ba do bomako do le majjun wakkati jono be jeewal datti dibe kani yeltinde faabe nanga sukaabe jokolbe le kere duuji di tinno fati njaha njola sabi desa di kutteji kewdi an tongi e yaade njola le majjun kanko ministre do wono kominido malikobe gombe njola be o holliti wiide le duubi cekkitidi ko buri temetati malinke kanyu heddi le mayo geeci ngo kede kanko noddirten Aminata Dramane Traoré yo horejo waddende noddirta forum pour en notre Mali ko hali do hen do fati tan Ousmane Diko
tajural heba ma sababu David ni yo batte waltagol wakati rafika be ngonaaki hono ngure ndiyam nokuje duratede leede ndema dum fu ana wadda basiji kandi hebenede jogala sukabe hewbe mi bitan sabe jida yide yumira en e der tempere ana maye yolbere kuteji kewde ana tongi e dabareji yiroer bamadi dinannali e jatemu kebal golle wayde kebal wayde golle e wayde latade wadda dum sukabe be yo wembabe hodum be gollata hoto be jaata wiyabe do be goni do du golle wada be bawa yewedi nokku goddo waji binde kanankobe be pati fay gota tabo yo tamin de be batol barutu yo ngo morsinango hani moccede tafen
wala fu dulludo wiide le duubi cakitit isa ewi don ko suka meede be jangata lekkol ko bete fur ande mabbe de tagal tan yarata holitindi wiide citi kenyen don halude amen mondu yowi yogay dum won janginobe kolliti wiide wakkati jono sa ewi janginobe jaati gol ko gana janginobe barkante en le majjundube kolliti wiide datul gol mali nangi wakkati jono hono kabaru janginde le leedi meedi ndi gol do datul engol hani waylitede kede kanko no dirtel Alassane Kader Jara o ko haldo hen do facci tango Ousmane Diko
il faudrait que
kanalam o wattana kilo joinde jotondiral golleji le walitigol balal jande no janginobe danyirta fa warde deto jangeteede le janginirde de handen jande lehire yohono yadobe yawniube be galda tedde fi dolle le janginirde lamde yo jande demde men caldi janginirde certudi e ley janginirde gollanobe horbe embe yo wadde ko wokki dum yo dewte nodditeede silaberde hono janginobe hore pamanali di bayliti pale jande jamde den de men yo wajum binande janginobe men ko mbawini be gadata andal hewata se honani ana heddi saatu fu yewde neuf yaade curriculum fa warde epc le janginirde de saatu fu batte bale baylitite de gollobe beedu wala fu ko andani de Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekirabe jeve yelodo ne les réseaux ngaydi en pudiranto duanso to sekirabe kedibe min wakati jono do dande duanso on compétitu wide dum wono odo kasara wadi to nokku no dirteda kirina do an wodiri duanso ko yata kilo ngay chapantati e joy be kolliti wide conseil goto kanyunu jimbele bombe sumbube carbiton yonki mud odo conseil on noddire Amadou Abere Bari
se duru
to en gardan fa do banam bado do won doktorobe golloobe tombe do won golloobe tombe holitam wiyede wakkati jonobe njobama njobdiji mabbe il hitade 2014 ko be njobata laamu o ko wodi sobe njoba di do njobdiji du PC Malika ni wattile hen koyde mudu sobe kebi yobede ko ni faana mudu du faabi deyal hono be kaani habirde e jonte palede se wuruto en garan timminirem faado kaydoobe kolitivide bande 2012 yottade nyaloma hande ko foti projet ngaji ujunaji tati darna le laamu kay o fu e mangal mudu kalmo sadaji ko wattale hen ko dan buri milliardu noga e jeddi sefa dido kabaruji kanko don directeur ANCT wolita wedo hokkidi do yaano hecci kenen to kaytonde sekirab do katte nyaloma hande kabaruji meden di holitindi wittam min joto heedade heejo jamel do bo don tawede le mali fu e mangal mudu sekirabe kedde heedade fa hande hon andirdo no do e seeda yewtere meden de anawodi. Thank you.